John 4 verse 24. God is a spirit, and whoever worship him must worship in spirit and truth. Team Visual. Tunamsifu kwa kila hali, tunamsifu na kila mali, tunamsifu na kila kitu, tunamsifu na hip hop gospel. Tunamsifu kwa kila hali, tunamsifu na kila mali, tunamsifu na kila kitu, tunamsifu na hip hop gospel. Hands to the top, please don't stop. Gospel iko top, hip hop gospel iko top. Yesu tumwabudu tuachane na madhambi. Yeye tumwabudu atalipa kila deni.
Say the truth and shame the devil. Gospel ya taking it to a new level. Ukiona tumsifu hapa hapa na mcheza ametutoa mbali. Wacha tu tangaze ametutoa kwa mateso katuepusha na temptation. Ametutoa kwa mateso katuepusha na temptation. Roho chafu stani anaona gere. Kumsifu siko nyuma utanipata mbele.
Yeah, you know, I learned that I have to go down on my knees and pray for the better days. I am O'Clock Road, and this is my wish. God saidie vita zangu nfaitie, run yongeze na baraka nfaitie. Me na pray unilinde from a dream. Me si delay na go down on my knees. Daily tuna pray na gidi na judi. Life with Christ na nyuma sirudi. Ku spread injili tunefanya na bidi. We spread injili na wifanya na bidi. Kweli mina do,
yeah.
Sasa mina do,
yeah.
Hiyo neno tu, weka mkono juu. Take to the left, Yesu ndio the best. Gospel iko top, people gospel iko juu. Tunamsifu kwa kila hali, tunamsifu na kila mali, tunamsifu na kila kitu, tunamsifu na hip hop gospel. Tunamsifu kwa kila hali, tunamsifu na kila mali, tunamsifu na kila kitu, tunamsifu na hip hop gospel.
Una mashaka nini? Yesu muamini. Alilipa madeni, sababu mi wa dhamani. Alinipenda toka zamani, kwangu yeye mwandani. Kemea shetani, zake hadi amini. Kafa msalabani, ili atokoe toka dhambini.
Tunamsifu kwa kila hali, tunamsifu na kila mali, tunamsifu na kila kitu, tunamsifu na hip hop gospel. Tunamsifu kwa kila hali, tunamsifu na kila mali, tunamsifu na kila kitu, tunamsifu na hip hop gospel.